tu bonna bonno wange ye yakinkola atikal owange ye yakinkola big son imagina ne kakakafirika
yoyogera siriwulira nakwagala nyo nonjiwayiwa anjagala namwenekereza kugenda nateka mwesuubi nonjiwayiwa
yoyogera sibiwulira nafuna yakusinga bisole byosibiwulira nebotunula nonkanulira ihi mama lelolonzijukira
nakwewa nnyo nakwemaliramu nakwagala ze wali wankuba songa bangi benjagala okudetinga olwokuba gwe nalina bablokinga newankubadde oli mulungi abalungi ndagala temukwayo mu nnimiro kati kimatalinga kukwesonyi wanfune yanfiringa basuubiza ebirungi bingi wajja n'omukwano mungi ne maama yali akusiimye wamenye emitima mingi
yeyogera sibiwulira nakwagala nnyo nonjiwayiwa anjagala namwenekereza kugenda nateekamwesuubi nonjiwayiwa
yoyogera sibiwulira nafuna yakusinga bisole byosibiwulira nebotunula nonkanulira ihi mama lelolonzijukira nganesiba ku mwana lavu yannuma mikwano nembula okulwala okwagala atakuyagala kiruma nga gwoyita owuwali n'owuwa ebulaaya ekisi wange bwogenda lavu yo togyerabira ng'engoye zo ziizo oyagala kuzerabira n'omugamba n'awalira obusungu n'obumira waliwo ekisi nga tomala gamwerabira singa wagenda nange bambi kaddiya nenkulaga lavu nenkutimbatimba bikeya ngenobonya ku kacupa kabbiya singa tewandikaawo singa kati ojula
yoyogera sibiwulira nakwagala nnyo nonjiwayiwa anjagala namwenekereza kugenda nateekamu essuubi nonjiwayiwa
yoyogera sibiwulira nafuna yakusinga bisole byosibiwulira nebotunula nonkanulira ihi mama lelolonzijukira
sibiwulira nonjiwayiwa abanjagala naberekeresa nonjiwayiwa mwamu omulungi gwempaana mwenyamu nkutimbe kubaana mulabe omulungi gwempaana ansingira Beyonce ne Rihanna n'obudde buubuno bugenze nzire wako omulungi yanninze sanga akacyayi kanninze nze n'omukwano gundeze